studio 80
ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
alalbare sappo e joyi lewru juillet hitande 2015 sappo e jeego ñande ƴaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyi mbiɗen tawa e nder maison de la presse bamo ko jottinonoɗo kabaruji ɗo yumar way galo on kumpititta wiide jihadinkoɓe noga yo nanganoma ɗum wonen le ɓaleri leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo zeo goɓe fo ɓe gaddama ɗo bamo ko ɗo wakkati joni o eɓe gondi allandede fa paami fa faame koɓe gondi ley hendu wakkati joni o laamu mallewan ɓe wondi e ɓeydude bawɗe muɗum leydi ɗo nokkuji to zeo goatoɓe kolitiwiɗ wakkati joni o jaam e deƴƴere wartile nokku o ka fa hande jaama o hakkillaji mum en jottaki laamiɓe gomɓe tomɓe ɓe kolitiwiɗ wakkati joni o ɓe kuli fati ɗum wadda kutteji goɗɗi kasi hono yimɓele ndemoɓe gomɓe tomɓe fa yetto hono jagotoɓe hakkude keeri leydi meɗi ndi hakkude meɗen ene Burkina Faso e Côte d'Ivoire ɓe kolitiwiɗ fa hande kammo sa ƴeewi ɗum wondi e taɗude le saha leydi meɗen ndi ɗum wonle nokku noddirteɗo gourmara rous ɗum wondi e waddu toon bonandaji goɗɗi kasi ley hendu ɓe kolitiwiɗe dabaji mbaati toon sanne yimɓele ɓe don tampi toon kibaru ndiyam e dem holitiwiɗe wakkati joni o kañum wawa hokkude hono yimɓele ɓe fo courant le leydi meɗen ndi ɓe mbiyi du jama ana wawi newtorade ɗum wonon courant ŋaji ŋeɗteɗi ley nangueji ɗi woɓɓe noddiri panneau solaire ŋaji ley henduɓe kolitiwiɗe sa ƴeewi ɗiɗo courant ŋaji ɓuuri fewi yafude sikiraɓe ɗi wonno kabaruji mawɗi ɗimin jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade jadinkoɓe noga yo nanganoɓe heccanken to zeo goto le ɓaleri leydi meɗen ndi ɓe fo ɓe gaddama ɗo bamako ɗo ɓe gondi allandede fa faame wakkati joni o yalla hoɗuɓe gondi ley hendu holitama wiyede wakkati joni o laamo ɓe gondi e ɓeydude bawɗe mabɓe ley keeri leydi meɗen ndi caggal ko gubal ansar dingal holitiwiɗe waɗa bonanaji ɗi ley leydi meɗen ndi ko ousmane dikko
ko heɓa e hunɗo ko humaniɓe ndenagu mali sikkitaɓe noga hen ana gondi e landede hande policien wonɓe keero leydi nanguiɓe ñande alande zeo goto Côte d'Ivoire ɓe ƴurno nadde le mali le mabɓe francinkoɓe ɗiɗon e jeeyaɓe mauritanie sappo e taton ana téléphoneji jonɗi kañum e kasetiji radio tawama e junggo goto e mabɓe ɗiɗon e sikkitaɓe ɓeedu mbi kamɓe e ley fedde alsilama ko dawa nde goni eɓe gondi e landede fa ande koɓe goni koɓe gondi koɓe anni e ɗoɓe pewti ɗe nanɗe ɓe noga jiyadinkoɓe to zegoato waɗi ley immadara ɗe ñalaɗe humaniɓe ndenagu caggal ko guɓat jiyadinkoɓe amsardine andini anniya muɗum bonɗo yontere ƴaɓɓine nde goto gonɗo e amsardine nanganoma to wanto tomiya ndu ley laamu segu larma ana wondi e riwodirde e jeyadinkoɓe wonɓe toon kalmaɓe ko renoɓe leydi ndi kolliti hooreɓe golle bonɗo fakula miseni kañum e nara ɓe ka bonnata kasen ɗum e tawede yimɓe keddo e jertidade wattu fou
caggal ko jiyadinkoɓe noga yonɓe nanga to zeo goto ko holitan wede kati joni o kay jaam e deƴƴere warti le ngallure nde ka fa hande hakkillaji jama o jottaki ko ɗum wonono yiɗi laamiɓe gomɓe tomɓe kanko maire o jaato holitiɗo wakkati joni o huli fati ɗum wadda kutteji hono dow yimɓele ndemoɓe gomɓe tomɓe fa yetto hono jagotoɓe hakkude keeri leydi meɗen ndi hakkude meɗen e Burkina Faso kañum e leydi Côte d'Ivoire ndi kanko noddirteɗo Bakary Coulibaly o kanko woni maire to zeo goto keɗe ko Barky Cissé faccintini en dow hen
hakkillaji yimɓele ɗoɓe waltaki fayi seeɗan saabi min anda ko sakititto gal ɗi bonandaji ka ko armi mali tawa ɗo ko meɗen jiiɗi ko addadu mabɓe ɓeyde saabu yimɓe jaadinkoɓeɓe eɓe gara ɗo pelle pelle eɓe garda dun e kaɓorɗe bonɗe minen e dow keeri leyɗe ɗiɗi min goni ɗum woni Burkina Faso kañum e Côte d'Ivoire min anda fuu to bonanda o iwrata ndenno ana hani ko ndenagu o sembintine hono ɓe yimɓe nangaɓe ɗoɓe eɗum wawi waddande men kutteji kewɗi saabu e ley wattu joni o hakkillaji amen jottaki fey seeɗan fey ley guese hakkillaji yimɓe waltaki ndenno ɗum saabi mbini kutteji mawɗi fa sanne saabi ɗo sukaɓe golloɓe ley guese so martinama kumpa wiide jerto e jadinkoɓe mbiɗa miila ɗum ana wawi saabi binde ruubi mawɗi ko wawi haɗude golleji guese ɗe yuɓade
sakiraɓe ɗo mbawi lentiri mijoji mawɗo e hello amen bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngo fa hande tiɗallaji kibaru kammo ana wondi ley saha leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo gourmara rous ley henduɓe kolitiwide dabaji kewɗe keddiki ley hen jama o dowan ɗon ɗiton sanne ko waɗi ɗiɗo tiɗallaji ɓe kolitiwide rawani wonno ko kammo o toɓay ton honno wowirino ley henduɓe kolitiwide sa ƴeewi ana foti lebbi hande ɗiɗo tiɗallaji ana godi toon ɓe mbi laamu o hono bawɗe ɗe waɗi toonɗe sa ƴeewi ɗum tan ɗum heƴata kanko noddirteɗo ɗum yanusu mouhammed ibrahim maygo yo conseil cercle to gourmara rous to keɗe ko ousmane dikko faccintini en dow hen
ndungu hitan 2013-2014 gasali sanne ley gourma fou ɗum waddani dabaji fou moɓade nokkuji ɗo huuɗo woodi ila lewru avril ndiyam e huuɗo fou ana ñaki e nokkuji durduɗe ley gourma fou yo ɗum waɗi seɗo jaroɗa fou ley gourma a yiyan dabaji batuɗi e ɗum sullini men fa sanne ɗum waddani men woytade fewde e gouvernement o ila lewru mars gouvernement o neli mobilaji adoji ndiyam kañum e ñamdu dabaji to gosito ɗum heƴataka waddani maroɓe dabaji ɓe fewtere seeɗa
lehen be kolitiwide bete hande edam ko be ngadi botum be ko be kolitiwide kam e ko mabbe baawa hokkuton leedi ndi fu kurangaaji non be kolitiwide lehen dubbe kolitiwide jamaana haani nawtaraade wakkati jono do on kurangaaji teedle nangi di wobbe duno diri dum wonono panneau solaire ngaaji lehen dubbe kolitiwide sa ewi di do kurangaaji jati buri i afrika ko no dirtedo macce ko ne o yo jodo kabaruuji le walde edam de kede barke sise
le moment la production
kurang edam o waawa huubude himmeji di fu sabbi sa ewi himmeji di ana wondi beydaade hitande fu alqadara musa ka ngatteteedo e kurangaaji di waawa notaade himmeji ngatteddi andon wiide gasual marsinta kurang edem o en fuune eden andi gasual ana tiidi cioggu faasanne ko foti milliarduji chapande jeddi e joyi wattete e gasual hitande fu ndenno en fuune eden andi nafakaaji gondi e le kurangaaji di keewa kutteddi dum woni hono kurang ndokirteedo nange o e ko nandi e mudum e le majjun meden gondi e nayoraade bangal nawtoraade di kurangaaji di keewa kutteddi dum waran laato dabareji mbaawdi sabimbinde en fu nawtorden kurang mo heewa kutti
terme de production d'électricité
bemal ande kessal be koliti wi dum bangi wakari jono le lamu kidalo le ngal do bemal ande du tawe hono bale halanane fa yotto yo hono bale golloje de tuugaaki lamu o de futaan bay hokkude le hen kabaruuji mu yan bay hokkude le hen du yimbe elbe kabaruuji nibule ko nande mudube kokka dum le hen du hakkilaaji lobbi le hen du be koliti wi le de do walde kanyen de do ngal do bemal ande hono dum woni bale goddo fan kan tawe le hen bale kuminido hono yirwere le lamu kidalo kanko no dirtedo Musa Kulbalo yo kedjaado le de do walde kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
yodo no ko kartidal e dokondiral hakkilo e kabaruuji fawarde e joinde gollirde jottondiral golleji hakkunde baale hala nana en kanyum e humaniibe yirwere dum ana waddana baale hala nana en le mali o andede e le internet kala kabaruuji ONG ngaji ko di goni e ko di gondi fu ana le hen ana huubi mali fu ONG fu windan do derol cifotongol ko woni ko do derol dido bongol andina projet ngaji kanyum e golleji di hebi wadude
waldine be noddirte plaidoyer lobby nga kanye dum wonon yimbe la huminibe sukabe jokkalbe fa keba golle le leedele de holitaade bete handen do bomako do kawtal mabbe ngal wadi do ko woni faana ngal do kawtal du faabe jewa yalla hono baale dum wonon balloje leedi di de tawe ana ballo hono sukabe jokkalbe kibirta golleje le leedi meedede le hendube kolitiwide sukabe jokkalbe gollobe le kreduuji di ana kani walde le hen fa yottono sukabe jokkalbe demobe jabaaji kanye e mudinobe bulangaaji li nokko kanko noddirte Mohammed Modibo Jekiteo yo coordinateur le ndedo walde kede ko barki si facentinen do hen
pour la création d'emploi
fa golleji di jenga ko wawi sabbi binde yirwere men tawi ko buri fu horsude le majjun dum woni sembinde bawde de fu e le bangal demal e awgal e le majjun men jangini sukabe jokorbe gollude bulanga le lamu segu motti tumbutu kanyu e joyla sa yewi sariyaji di lamu o heji di wana non dun hani wadede sukabe jokorbe gonbe le kreduuji di kanyu en darani di golleji nden e le majjun men ƴewti dike e lamu o non dun hani wadede fa be sukabe e kintine golle
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'Aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe jewelo ne les réseaux ngaydi be collectivité kasaro goto wadi kenyan to kayto jomoto goto jom mobile wiya kanyu yabbi moto wono no jom camion kanko jomoto wolitambe don wono do jagarta mo wono do pont to kayto du yama do wari fo jabbo mo be ngel de on wakkati mo be ngel yabbi mo don won jabbodo mo wakkati joni ana le nimre be collectivité buram to de do balli didi fo be jogi ton tidallaji assansi le hendube collectivité assansi litre ko wono sotede temedere e chapande nay wakkati jono do yefa temedidi e chapande nay gasoil be cultivida no wonno sotede ton chapande jetti dum yehi wakkati jono o fa anka temedere e chapande le hedube cultivida wadi hono so yimbe el wada ton gari moto ngaji muen sana jara koyde ka be cultivida wonon to inna courant o to ka fa hande daraki jangal mo de ngardan do sigaso do be cultivida ton wakkati jono sa e hono di wolde an gonde buitaade le reseau sigaso le hedube cultivida rawan dum burto din hikka so wana le cercle ngay di do wono yam foyla kanye e kuchala jagal mu de ngardan faado tumbutu do won non balerobe halana ne godde todde wulitamede kenya be ngadi ton kawtal mabbe faabe je yalla hon be dokkindirta hakkilaji kaldal e kawral to ngangal do bomako do ngal gube gonno le sahaleedi meden di tongi fa yotto yo lamu bomako faabe pama ko kaldal e kawral ngal ko saawi le helani be ngal do kawtal minisma wulitamede be yuri le sarkil ngaji joyi le lamu tumbutobe ngari hortin le ngal do kawrital jagal mu de ngardan faado segudobe kolitiwi do non balale halana ne de ko fati yibele chapande na yon kanye ngonde haltitinde ton faabe jaa wakkati jono yalla hono be ngatta fa jam e deedere warta le yi laamu segu o fu e mangal mudu le hendube pamminde le hende jaa yalla hono be kaani rentirade wol tanere kawrtangal ngal hani wattom balle didi kawrtangal du lanni be ngal du wonon walde de wana e jaa laamu no dirt west african humini non kibaru jam e deedere sekraabe du wono kabaru yi mawdi mi jogino do hande di ka fa hande kedde hedade o miccitite wiide dum woni hono kambe jaadin kobe nogoyo nangonobe le baler leedi meden di nokku noddirte do zeugobe fu be ngaddama bomako do wakkati jonobe gondi e landede fa faame yalla hodobe gondi hod woni anniya mabbe dulle hendu laamo webe gonde beedude bawde mabbe le keri leedi meden di to zeugoto tiagal ko jaadin kobe nanga ton kobe kolitiwir wakkati jonosa jeewi jam e dejere warti ton ka fa hande akila jama o jottaaki laami be gombe tombe be kolitiwir be kuli fati dum wadda kutteji goddi kasen dum woni yimbe elen demobe fa yotto yon yimbe el jagotobe le keri leedi meden di akkon meede ene Burkina Faso kany ko duar se grabi wono kabaru dum en jogino do hande de kafande kedde hedado e seeda yewtere meden de ana wodi.